mbekanyamushumo ya lutendo kha Phalaphala FM na Thendo Rambiana.
Muthetshelesi, zwi nga itea vha ri musi vho thetshelesa heino mbekanyamushumo vha pfa zwiṅwe zwine zwa vha fare zwavhuḓi, ri tama vha tshi dzhiela nzhele uri vhupfhiwa ho no ṱahiswa nga vhaḓivhi kana vhaimeleli vha thendo dzo fhambanaho kha mbekanyamushumo iyi a si vhupfhiwa ha tshiṱitshi. Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe. Ndi ya ṱahe minete ro bva kha uri ya sume ndi Phalaphala FM ya SABC. Ndi khou vha ṱanganedza muthetshelesi wa Phalaphala FM kha mbekanyamushumo ya lutendo. Ndi tshi khou livhuwa vhukuma muphirimia wa Nengovhela wa vha navho kha mbekanyamushumo ya kha rikonani. Ndi Sangwi, ri ḓo kunda wa Tshindane wa vhavhalela mafhungo a uri ya sumbe. Takuwa nga urali ṋamusi mbekanyamushumo heyi ya lutendo i swonda ya u thoma u bva tshe ra dzhena kha ṅwedzi mukhethwa, ṅwedzi wa thabelo hafha kha lutendo lwa Islam. Ndi ṅwedzi wa Ramadan une wa vha ṅwedzi wa vhuṱahe kha khalenda yavho mamuslim. Ri kha ṅwedzi hoyu wa thabelo une mamuslim vha ḓo vha vha tshi khou rabela vha tshi khou ḓidzima vha sa khou ḽa tshithu musi ḓuvha ḽo bva, lwa ṅwedzi woṱhe kana maḓuvha a furaru. Ṅwedzi une vho thoma u elelwa haningeini miṅwani ya murahurahu haningei vho 1610 AD. Ndi tshifhingani tsha murahu vhukuma hu tshi khou elelwa ṅwedzi une mamuslim vha tenda kha uri ndi wone ṅwedzi we muprofita muhulwane Muhammad mulaluvhe naye o thoma u ṱanganedza nzumbululo dza u thoma dza maṅwalo makhethwa a Holy Quran. Ri ḓo vha na tshifhinga muthetshelesi wa Phalaphala FM zwenezwi ri vhukati na ṅwedzi hoyu, ṅwedzi mukhetho wa thabelo hune ri ḓo vha vhidza vha muslimu sa zwine ra ḓi anzela u ita vha ḓa vha dzula hafha ramba nga ṅwedzi hoyu mukhethwa. Fhedzi ṋamusi ndi khou vha ṱanganedza mbekanyamushumo heyi yo lavhelesa kha ḽiṅwe fhungo muthetshelesi wa Phalaphala FM ro sedza uri ri khou amba zwino Afrika Tshipembe na ḽifhasi ḽoṱhe hu tshi khou pfhi ro welwa nga tshiwo tsha u ṱana u phaḓalala ha tshitzhili tsha COVID-19. Vha ḓo zwi humbula uri Phuresidennde Vho Ramaphosa u tou bva tshe vha ḓivhadza uri ro welwa nga tshiwo hetshi nga ḽa 15 ḽa ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe. Vha zwiimiswa zwo ya nga u fhambanana vha khou ita zwithu zwo fhambanaho muthetshelesi wa Phalaphala FM u lingedza u thusa vhashayi vhane vha sumbedza vha vhone vhane vha khou kwamea nga maanḓa nga nyiledzo dzine dza khou tshimbila kana milayo ine ya khou tshimbila na nyiledzo hedzi dzine dza vha hone zwino musi muvhuso u tshi khou lingedza u thivhela u phaḓalala ha tshitzhili hetshi. Vha ḓo zwi ḓivha muthetshelesi uri kha maḓuvha a lockdown vha zwiimiswa zwo ya nga u fhambana vha khou thusa vhashayi, huṅwe vha khou rengelwa zwiḽiwa, huṅwe vha khou rengelwa zwishumiswa zwa u ḓitsireledza kha tshitzhili hetshi zwingaho mimask na mishonga ya u ṱamba zwanḓa kana dzi sanitizers. Huṅwe vha khou tou fhiwa madzulo vhane vha sa vhe na madzulo. Fhedzi vhathu vha khou amba vha khou vhudzisa uri na kereke dzi ngafhi ngauri ho vha u tea ri tshi khou vhona dzone dzi tshi khou ranga phanḓa fulo heḽi ḽa u ṱhogomela vhashayi zwino musi ḽifhasi ḽoṱhe ḽo welwa nga tshiwo hetshi hapfhi. Fhedzi kereke ri khou dzi vhona kha masiaṱari zwa vhudavhidzani hu tshi khou ambiwa, hu tshi khou anḓadziwa dzi account number dza dzi banngani uri hai na musi kereke dzi sa khou dzhena nga nṱhani ha nyiledzo hedzi fhedzi masheleni a munikelo na tshafumi khaḓe. Vhathu vha fhiwa na dzi account number dzo yaho nga u fhambana hanefho uri tshelede hedzi kha dzi swike hune dza nikelwa hanefho arali hu zwa fumi kha zwi dzheniswa hanefho. Mbuso ya vha ya uri na musi shango ḽo welwa nga tshiwo tsho raliho kaniya kereke dzi tovha dzi si na vhuḓifhinduleli ha u thusa vhashayi sa zwine ra khou vhona zwiṅwe zwiimiswa zwi tshi khou ita. Vhaṅwe vhathu vhe nda amba navho vhukati ha vhege hafha vha lutendo lwa Tshikriste vha ri a huna hune na ḓo vhala hone Rambiana na wana hu tshi khou pfhi kereke dzi ya vhofhe ya u thusa vhashayi. Ndi zwi ḓo ṱoḓa ndo tou wana muḓivhi ngazwo madekwana na musi ndi na muḓivhi wa dzithendo ndi dokotela Vho Nṱavhanyeni Phaswana. Dokotela Vho Phaswana Lokovhela.
Tendo na vhugarani zwa mudzimu ene ala sabana wata ala watilizi na katutshelo ene ane a vhora na ṅwana na mutadzi mamuslimu vhoṱhe sa zwe tendo ambisa zwone ni kha ṅwedzi wo khetheaho ni khou ḓidzima hu songo vha na ane a ḓivha zwiḽiwa na mutadzi hu vhuya u swike mafhelo a ṅwedzi ono ni kha u pfale khuwa ya azana hoṱhe hune na vha hone ni ambe ni ri Allahu akbaru Allahu akbaru. Tendo ndo zwi pfa zwori ori mini bivhili hapa zwino zwine a khou amba zwone mashudu mavhuya ndi ya uri ri nga si kone u amba zwavhuḓi na vhathetshelesi arali ri sa ḓo vhala ngori tendo hedzi dzi yango fhambana. Lutendo lwa Tshikriste ndi lutendo lwa bugu na lutendo lwa Islam ndi lutendo lwa bugu, lutendo lwa Tshiyuda ndi lutendo lwa bugu. Zwino zwi vha zwavhuḓi musi ri tshi amba nga hezwi zwine ra khou amba zwone ri tshi zwi vhala. Zwino arishimisi zvila zvine razivida common sense or common sense may not be common. Zvino I arali mbudzito iya uri na vakreste vatu sana nanga chavo kana mtu na zivo zononga hizi una une vakreste vatu sana one nga chavo na finiloni vakreste vatu ya utu sana mtu una zononga hizi endari ya zivara na kamangoro avakreste nga manda manda buku hili avakorintio toma chapter 16 verse 1 and 2 na 3 ini ya ala zula zuni na kubanga jana vaketo na ini nite zononga maitele endari za zuzo za kala tia nga duwa lausi muna vege no senga mti ene muna vege chine ya vurunga gai zomu anda kuruzisa zuto tu kubanga nyuwa ndi chita paulo wa churuzi kubanga nya aya apavakreste wa unwe ndi maizu zitebe la oyo nonga chapter 8 ya avakorintia uvili na chapter 9 zito amba nga zuzo wa zuchipisiwa zuchipiwa batu vane vavori vava kushaya uyanga he vatu vava chishaya ngao nganzule rejene hii yava yone ya chichipi inga fezi ya hezi ruwa mbanga hezo zunezo kubanga nyoro wa ketwa offerings of the saints ri kofa tendo aku amba nanga hachafumi chafumi tendo na watiche nisi wafara kwa FM ndi mtero uwe wavo uchikisi wa uchikisoda mzimu hangi inika bugu za chiyuda na before musi uchi ambi wanga vayuda saba yuda zinera vadikisa zone zino nga uri history ya vayuda na huyu mutero we washimiso unofi chafumi ringai keteka nyeva spita zina utoma 1200 BC nga chipinga cha the tribal period rada mingwani ya 1000 BC nga chipinga cha mahusi rada nga chipinga cha 586 BC 589 BC nga chipinga cha upuli kana exile rakono daaka chipinga cha post exilic period around uvachicha choche wa yuda batomo uya uya sukula 1948 nga chipinga cha David bin Kirin mara hezo ruamba hezo zote ri na unji hune vatendi vachikreste vatodo ujia mangwaro achiyuda vadisa Nicodemus ni vadisa ngangeno karutendo vachikreste vatongo wait as zinu za vizofi exegesis exegesis intani ya urebaite exegesis zino vanji wa kutazori na zezu zao tuki wa vatu na mapungo aya achafumi otomalini otoma kwa Genesis 4 verse 4 to 5 na une rambanga avele achijia majibulo aisasa chizimu otomalini otoma zotomanga Genesis 14 verse 20 na une rambanga Abrahamu achijisa chafumi kazote asuma kuzi Melchizedeke kana ndizu pia izu zunezu wabazuti kwa ite ya na musi richumela ngei mrao ndizu pia uzumu zunezu wale sumbeza zori hova huko visu wa mini rina mbuti to ingi zine zabori vanji vane wa diva vazu diva zori nga chikunga cha krimo na chikriot hova na kubusi ele kuno kwa voru kwa kofambana na ndile wa israeli viva daba chifaba egipita gosheni vachi chimbile nga masia rewa rangwa panda nga gole nga usikuwa rangwa panda kakawu ya mulo haro batu vodo shika hee musi vachi vushika hangi ni une vavori vako isu waone vavoto muambo ribone vavototo ugusi wanga mahozi ria diva zori Saulo ya bakozi otoma ya Israeli hambi wa haguzi wa baturi huyu anina kori uko nikoto dachi nivuza udoto danae na huyu mutero uno wafi chafumi kavi iwe and hezi achidoto da mutero hoyo udo hanga toto da hoyo kezi udoto dana zingo zingi zine zela na naono ya mutero na ndile ini wafanuru kuchimbi siongaye sa zima shango mangwe manji au batu wa awa kwa zone na ngachi finga chakosi Saulo na David around 1000 BC ri wana uri hoyo mutero wovo uchiba uhona ri avarabo na ngachi finga cha na hapa kata mele otoma chapter 8 verse 15 na verse 17 wambi wa nga uvumbi wa mahusi na zine mahusi vadoto da zone sa chipida chavubusi havo hama husi ane agori ndia Israele onovuza ena mzimu ngangomu na verse 15 ya one idu amba uri kama simu anwa mavele na mitokola udoni visita chafumi ane ama gota awe na batinda vawe na verse 17 iamba zunezo uri kama sambi anu do visa na verse 19 iamba zunezo uri uzatui vosuke wa jamba vare kata miele vare vane wa kutota ka verse 19 wako kutota kosi hezu zungo zote zine iwe wakwamba zone eriko zifa marekotota kosi inea dot ena rechigisa na mutero hoyu kune wakwambiwa ende wa mutero hii ndi zone wako sungoto vahua va israeli fezi wako uwa vatu wa mashanga vambadu wakati richibala nanganda bibili riakono wana kazi check za uhariti na mangwaro manje a Professor David Ushishkin ri akono zvipa uri hoyu muthero wova uchipita cha forced labor vato vava chivava kukombetedzo ushuma ri azvivada na Kasamelio Toma chapter 8 verse 16 you know like page 289 ka Biblia jivenda yakare nakadzi courses dza Toma chapter 4 verse 6 to 7 ri azvivada uri yova i forced labor vato vachikombetedzwa kuva vachiko ushuma ma vachi bvisa hoyu muthero zvino kosi yeve chitendeliwa uri muthu asiko hune ati hoyu o exemptiwa hanga bvisisiwi hezvo zvine vamwe vava kubvisiswa zvone zvino zvinji zvine zvakokwama maitere ahone nauri vaisirende vokombetedzwa anogwarira taxi yei zvine zvaimbiwa kadzikozotoma 4 verse 7 nadzimwe ri azvidiva zvori zvotitangana nadzichanduko nji zvichiananga kuvusere naikonomi yechenecho chipinga yakava yudha kana vaisraeri sazve vava vachingodivusa zvone zvaita uri vaprofita vachivovona maitere haya asachimbirisa zvavudzi vavotomo kuambo rimudzimu uri hezvi zvitu hezvi nesongo chazviita muprofita Amosi ka chapter 5 yaAmosi verse 11 iwonela ka page 856 kabibhuriya chipenda yakare i rivoto kupfa muprofita achivotokaidza uharipa achiamba zvori nikotsika vatoma you have oppressed the poor and robbed them of their grain nikotsika vatoma nichivapfuura nasekiele muprofita naene ka chapter 45 verse 13 udova hapo amba uri hoyu muthero une nakoita wone hoyu ndi muthero une zvavudzi kudzidzwa zvino veiwe nivotoitira vevo vane anitaitira ne Yehovha mudzimu waveiwe nao rikadiva kapiyo kreti rikadiva ka heyo nzudzanyo yahone yavuhosi na kuchimbidzere kwazvito na mulanga kuyanga andireni milanga ndoamba uri ndimenji namutiringatiyambe ngawo mara na Deuteronomy chapter 12 verse 5 na 6 na verse 10 11 iamba zvenezvo na Nehemia naene amba zvenezvo ri hange itembereni upano dzudzanyiwa hezvi zvazviliwa ni chapter 10 verse 33 kusvika 36 ya Nehemia iamba zvori hovo una system yaone una ndira yaone yori vatu vakono svika une vabvisa hezvo zvitu na maitero yaone uri muthu kuzvibvisisaani arire akure na Yerusalema udorengisa achisvika Yerusalema adova renga avuyedzedza zvinhu zviyavaorenga mara chitakadzawo ndiuri hezvo uchivo yapandangeni rivopfa uchiwambo wanga bondobondo ine yatu yotobvisiwa ngamandamanda ka Exodus chapter 30 verse 11 to 16 ine wanaka page 93 to 94 iwamba nga bondobondo na Mateyo hezvo richivo yakatesamene tsvai rivopfa uchiwambi wanga Mateyo une havo kubvisiwa ka chapter 17 verse 24 hezvi zvivova zvichikosimbedza zvori wova umuthero yova isi ndira yevo muthero wakava yudha nga ndira yeneyi ye zvava zvoveiwa ngayo zvino muthero hoyu wopfumisa tembere nga ndira ye vatu vanji vavolicha ushumira mudzimu vavosudza rupfumo rune rwavatembereni hava votomudziphina nga rupfumo horu rune rwakoudza upirisa mimuya yavatu zvaita uri vasive na ndavo uri huna nyemere ipiyo kana ipiyo khaudzisiwo muthero ende zvaita uri vatu vangahovo Antiochus Epiphanes the Fourth vasvikone vatotageta vatosudzura vosedza uri hange Yerusalema ndidzowana zvimwe nazvimwe zvine ndapandikotodza zvone ngori cherede yone iyo yaiyonodzaresa na Pompei naene hupfi osvika hune amba uri hangeini tembereni ngori muthero hoyu wonodzara wonoita zvizhinji na cherede na mavere na mini richivada kadzibhuku dza Josephus Flavius hupfi wopompei naene ari naene kotodza mukove vona kaine tembere zvino valevi vevava vasina mukove kana Israeri ndivone vava vachiitelwa mbetero yauri uyanga mulai hoyu uri vatosvika hune navone vava na gavelovo lavo rizvivara ka Deuteronomy chapter 18 verses 1 to 5 nakabhuku dzezingaudza kudivhagisi na vamwe dzine dzaamba zvori valevi vava vavone vane vavori zvino mbuse ingava yauri na hovo uchibviswa mini sa muthero kana sachapfumi hechinoni
bukaunda risatoperera kha uri hovo uchibviswa mini ndithome ndirengise richivuya ridavaleso uri vava vachiva vakobviswa mini nga chenecho chipinga khatina usedza uri muthero uyo namusi ukadziteyo bviswana nga vakriste
mbekanyamushumo ya lutendo kha Phalaphala FM na tendo rambiana
muthetsheresi zvingaitea vari musi votsvetsheresa heino mbekanyamushumo vapfa zvimwe zvine zvisavafare zvavudi ri tambambo chidyera njere uri vupfiwa hunotaiswa nga vadivi kana vaimiriri vatendo dzopambanawo kha mbekanyamushumo iyi asi vupfiwa ha chitichi Phalaphala FM rinanwi misi yothe ndi zvone rinanwi misi yothe ndi Phalaphala FM ya SABC mbekanyamushumo ndi ya lutendo namusi rina dokotela vonitavanyeni phaswana ndi mudivi wa dzitendo mutetsheresi wa Phalaphala FM ri tshikolavhelesa vhuḓifhinduleli vhune kereke yavha naho zvino ri kha tshiimo hetshi tsha tshiwo shango ḽo welwa na ḽifhasi ḽoṱhe ḽo welwa nga tshitzhili hetshi tsha COVID-19. Kriti kwa budzi sauri na kerekea zina budhifu ndireli na hau tusaba tungamanda rose zesa siyani la ushumi iso mashirini. Kereke utusaba shayi rose za uri minikero na zofumi zuko visiwa. Doko tirababa chikotaru cheza hapa uri chafumi chivanga api na uri kachipinga chine rabaka cho zino. Zika ditenda na uri chafumi chivisho nga manda rose za vakresi. Lo zine nga urisi mani vaduri chika divare leventi na wadokote.
Tano na watiche za wakala kula FM. Yesu ndiko nea background yei. Ndiko itila uri mungu richi woda hapa unerabaone rivero zifazobu. Ndani kwa taka chikita cha uri zabu dibudi hobo chibisu wa mini bugi ya zikoro nika zabu vili chapter 31 verse 5 na verse 11 to 12 ya mboro hobo chibisu wa mavele veine habisu wa mafura kana olive oil habisu wa zazinochi kana ani na zote zazwa mela maksimuni zino nizibuku inji zine zabazi kwa mbo kona nile vediko 27 verse 30 na 32 ine amba zoro kwa nofisu wa mini ine wa kendi wana musiba ifunanga manda ende ine ya bori hei ima nibuku ya testa mende lala ya munanga murara and in the book ya Bayuda ndi book ya Malachi chapter 3 verse 8 to 12 ine yamba ichikusumbedza uri hapa ho vhono vana thaidzo vhathu vha tsavisa zwe vha vha vho pfi vha bvisise zwone u yanga mulayo wa chafumi zwino lugungulo holu lwa muprofita kha Malachi chapter 3 ine a ichikuto amba uri bvisane chafumi vhukuma uri ndu ya mudzimu dzuru na zwiḽiwa and ndu ya mudzimu wo zwikambwa dzikereke dzashe dzine ra vha nadzo na musa vho kwambwa thembele ya vha ione Yerusalema ine leya ye ya sikone ya fisiwa nga AD 7 nga Emperor Nero zwino upiachi wa hendu khethwa hangeni Yerusalema zwo mbo ḓi shandukisa fhungo loteli la chafumi na maitele a zwithu ende ri mbo ḓi zwi vhona zwino na musi ri tshi ya kha testamende hedzi ndala u fana na buku ile ya Yeremia 31 verse 31 to 33 ri vho thoma u zwi vhona ndunzhe ndunzhe ya hone musi muprofita a tshi ri ni ḓivhe zwa uri hu ḓa maḓuvha yo fa uraro ane ngao nda ḓo vhofha mulanga muswa na vha lushaka lwa Isirele na vha lushaka lwa Yuda a hu nga vhi mulanga une wanga uḽa wenda u vhofha na vhukhotsi yavho a isa phanḓa uyo guma kha verse 33 mara nga tshifhinga tsha testamende ntswa New Testament nga tshifhinga tsha Yesu to be precise ndi tshi khou tou amba nga tshifhinga tsha Yesu nga maanḓa ri tshi vhala Matiyo 23 na verse 23 ri wana uri tshafumi tsho vha tshi kha ḓi bvisiwa nga hetshi tshifhinga fhedzi vhathu vha si tsha bvisa nga nḓila ye zwa vha zwo tiya zwo bvisiwa ngayo Yesu a tshi khou thoma u amba uri hai vhewe a ni khou itisa zwone arali ni tshi bvisa zwa fumi hangeni na litshedza u fara vhathu zwavhuḓi mulayo justice mercy honesty na u omelela nga maanḓa mulayo hoyu wa chafumi na ri tshezu zwiṅwe ni vha ni khou itisa zwone zwino ri tshi ya phanḓa ri vha ri khou zwi vhona zwori chafumi tshine tsha vha tshi tshi khou ambiwa ngatsho hafha na kha maṅwalo maṅwe ane a vha uri hao kha bivili nani avha kha bivili tshe tsha shuma sa muthelo ri vhona tshi tshi vho thoma u fhelela tshi si tsha thoma u ima u fana na hangeni murahu ni ende na mashumisele a hone hangeni murahu tsho vha tshi tshiḽiwa nga vhalevi numeri 18 verse 26 na 31 ende tsha dovha tsha ḽiwa nanga muthu o tshintshaho o tshi bvisaho o vha a tshi vha ene ane a tshi ḽa Deuteronomy chapter 14 verse 23 to 26 ende hetshi tsha kumi tsho vha tshi musumo wa mudzimu tshi musumo numeri 18 verse 26 ende tsho vha tshi tshiḽiwa nga vhatsinda tsha ḽiwa foreigners vho pfukaho milambo vhoṱhe vhatsinda tshilikadzi tshiwana ri zwi vhala kha Deuteronomy chapter 14 verse 24 chapter 14 verse 29 zwinoi ri tshi vho ḓa kha nzule ine ra vha kha yoi ri vho vhona zwi tshi vho fhambana chafumi tsha maḓuvha no tshiḽiwa nga muthu muthihi tshiḽiwa nga muta muthihi a tshi tshaliwa nga havha vhathu vhoṱhe vhe nda amba vhone ende hangeini kha testamende ndala chafumi tsho vha tshi sa bvisiwi ṅwedzi muṅwe na muṅwe ni Deuteronomy chapter 14 verse 22 na chapter 14 verse 28 i amba ngauri tsha tshi tshi bvisiwa nga murahu ha miṅwaha miraru tsha tshi bviswa ṅwaha u tshi fhela ho vhu sa ambiwu zwa ṅwedzi na ṅwedzi zwine zwa vha uri zwi khou itea zwino ri tshi vhona vhathu vha tshi khou ima kha dzi TV na kha dzi radio vha tshi amba uri a tshi ḓe whether hu na coronavirus or not tsho vha tshi sa shumi ngo uralo zwino ndo zwi pfa vhathetshelesi vha tshi ri mulanga muswa uri mini mulanga muswa he ri u vhala kha bugu dza tshikreste dza tshikreste ndi bugu ya vhaheveru chapter 9 i ḓori verse 1 chapter 9 ya vhaheveru chapter 9 verse 1 i ḓori na uḽa mulanga wa kale hu vha u na milayo yau ya u shumela mudzimu na iḽa nnḓu khethwa ya fhano shangoni zwino i tshi ya phanḓa hei chapter vha ḓo wana uri mulanga wa kale wo fa ho no ḓa mulanga muswa zwino Munanga Muswai, Okwatanga Rufu, Arababa, the 16 na 17 and even chapter 9. But the one of it, Iwambo, Munanga Muswai, Yesu Kristo, Okwata, Ngauri, Yesu Kristo, Atoma Ava, Zino, Zinova Kwezi as a Zino. Arali vatu vana project ine vakopata yone vana kereke vakopata kereke vone vane vorangana uri vabvisi sabugai kana ndichafuraru kana ndichafutano vone vane ari vorangana zvezvo auna chakakeyawo mara arali ri kunyango chimisa chapumi heti chetava chichikushumisiwa ngachipinga cha testament yakare rachibvisa rachiveya kha kanzurere ine yava ya rutendo ruswa runopfi chikreste ridova hapo risina hune ringakonosumba hone rari kha ndi hapa une ravala hone uri kha manwaro a mulanga muswa ndi ngapi une hapi ribvise hone chapumi na chibvizo cha uranga richipara kha mishumo ya apostola 2 riwana uri auna eva bvisisa hone chapumi zve vaita zvone vorengisa tundu yavo na ndaka yavo vakovela vote ngai vavona muthu achishaya hone ende zvezvo zve vaita hovo husi chapumi zvino na bhuku yenda nwara yone inopi chapumi is starting a Christian doctrine iyakono tarucheza uri before bibili chinwariwa hovo kuita mini muti bibili chinwariwa uchiambiwa nga vokosi vo Abraham na vamwe vote na hovo kuita mini nga chifunga cha Old Testament uchiita mini nga chifunga cha intertestamental period vukati ya ha Old na New Testament uchiita mini Yesu uri mini ngacho vapostola vori mini honeha zvine rakozvivona zvino zvichitea na chivizo kha muchechi cha vakreste choita mini richipata mishumo yavapostola chapter 6 verse 1 ine dori miti yo vakudzwa vati anda vatoma pavagerika vatomogungura vei paro ngechirikati dzavo dzavachidzimiwa zve vamwe vavachipona madhuva hanangiwa vatu mara hapo haukwambiwa chapfumi hukwambiwa zvezvo vakuvanganyirwa vaketwa offering for fellow believers ndi zvina zvine ravori rotoma ngazvo zvavakorinto yetoma chapter 16 verse 1 and 3 zvino zvine rakwamba zvo ndizvo uri hauhaniwi vatu vachibvisa chelede kerekeni mara hezvi zvauri vatu vasabvisa chapfumi vadoya hereni vatu vasabvisa chapfumi avangadzowana tshumelo auna une ringazvivara hone kha manwaro amulanga muswa akereke ya chikreste riyazvivara kha mulanga wakale riyazvivara kha testamende ndala zvauri chova chihone chafeira chabhalerwa vatu vote vakundelwa vavotomubvisa zvisi zvone vaprofita vatomovakeremera mara richida kha mulanga muswai riwana uchiwova na zvine vatu vakuvanganyana vakhetwa vachibvisa kufana nai neinzulere yorali ya corona virus iyo yorali hovo uchidovona vatu vane vakukuvanganya zvavakhetwa ndikotaka ndichiona mamuslim hunji kha shango lashu vachikukuvanganya zvine vakonokuvanganya zvone mhaka vakuchimisa dzaka ngauri kha islam uchima zaka vangava kuchimisa zaka va almsgiving va nekedza vatu vane vashaya uyanga une muthu achaya hone and bibili dori kha vaprofita yavuviri chapter 8 verse 1 to 16 auambi uchiti ndiri kuzvifuna rari kuona chero chino wava nacho chatakalo auambi uchitiwo muthu mumwe namumwe haakombe chedziwo uri khabvise khabvise hutedziwa uri na zvine muthu ava nazvo ndizvipiyo ene mune muthu asikoone aneya mara azvivi zvichikowela kha uri hezvi ndichapfumi ende usomwe vana muthu ane zvino rutendo na vatecheresi adomupfonga rendikori chelede aitodhei kerekeni chelede iyatodhei kerekeni mudzakasi wabhadheriwa zvazvino una zvitu zvingi mara kara ri kunyingobvisa yechelede kare wane mbechero yahone ine ringakono amba ngayo ratarucheza vatu zvavupi nao nerive rive transparent rikono svikone raveya dzibhugu khagada rari zvazvino robhadhira mudzagasi chelede yosara ndiye zvazvino arari upana hune abhadhirwa vapfunzi vapfunzi vobhadheriwa ngandira hei auna chelede chelede ine yavaone ndihei zvive khagada mara risongozvivizori ndichapfumi honeya mbudziso khulwane ndiyo uri na chiya chishumela vatu na pindo ndi a mashudhu mavi na vatu vane vava uri vatenda vapfesesa chapfumi ngandira hei ine ndakwambisa yone the fundamentalist group vadova vafambana futi vachiya pano huna chigwada chine chari chapfumi chipanopiwa vane vavakerekeni vashayi vane vavakerekeni fezi havana vane vari zvenezvo zvinhu zvava uri zvikonewa zvavakhetwa zvifanonewa vatu vose zvisina ndavo uri ndi vakerekeni fezi na kana havawo kerekeni na iyo ndi imwe debate yalimwe dhuva feziya zvazvino roima roguma hapa hauna muthu ane atiyokombechedziwa kubvisa chelede yonovidzopi chapfumi kha chikreste tendo na vatecheresi
ndikotakala volibvisa rakagara vodokotera zvozvino vatecheresi vane vakutoda kunyanyuwa kha zvevodokotera vamba ndovapa chipinga chori vataruchedze kupfesesere kwavo kwamashirini ayo anobviswa kerekeni 015297 1709 015297 1709 vodokotera ndisati ujiya vatecheresi chapfumi ichi chiva chichi kubviswa kazve muthu ashuma fedzi kana na kampo ndi kwamba ndosedza uri hovana khanedzano yenda vona vathu vachiko hanedzana hane pavukati yavege uri kha zvithu zvononga mindende zvezvo ne vathu vavachikonewa uri vadichidze kanyimere hei ne ravakhayo vhango vava kwamba uri habe zvino rikoyo nyagiwa cha fumi cha hei tshelede nangwe zvichinga ndi mpho kana tshelede ya u dichidza ine muthu avasongo ishuma cha fumi ichi chi bviswa kana chita tshipingani cha murau hovha uchivha ko bviswa kha zve muthu ashuma fedzi kana kha na kha mpho dzine vathu vavopiwa
ndeke ipabadi mbuso yawe chafumi chifanori chibiso wakazwe mtu ashuma huru lutendo lwa chiyuda rova luchimisa uri mtu ufano shuma ende ane asishume na ula akongona zino notaka zonda uri nichitoma ndo kalucheza uri hava batu vane vavori vati uri vale chichafumi ndiva siyo ende kava batu kibili izi sumbeza uri na vashai mburi mtu avia ati ukohola mdende uwa ati mbuziwela kaa hawa na batu vane vavori avako kona uditela vane vane zino vene vavachai avati vachikoti uri avati uri mtu vachikoti uri vale oyo mdende avu ufikaba vise chakumi kamdende wavo rivari sikuita zo ndikazo muprofita hula ni uwele posikoni akaizari hezu zini na kuita zone ati zone chafumi chiva chafumi chazo mtu ashuma azivi chafumi chazo mtu atiwa ile kuhumbulela wako kofi zena piwa zone idarini vise cha kumi auna une batu bangazuba la hon chinera vana chone ni chori zichirikazi vashai vatinda ndikone vane vafano udipina nga ichi cha kumi naone mbecha la imwe yobai ya uri are mtu achikana ngandani cha kumi achikana masimu wawe asumoto kana gumanga mkana asumoto kana gumanga apune naone ahangwa kula nesimu ni asango yuhumera aya aijia ndia vashai na vachinyari na vane vavori ndi vatinda vane vavashango mila viyo hivyo yari nisongo haangwa uri na viyo vane vatinda
aha re tangane dzivo techeresi zvino 015-297-1709 nda lokove enda
atendo
nda mtecheresi
muhwana
rotakala napo dokotela mbudziso yavo
nikomba na Eric Binduku vachakuma Havo rambiana lukokamba zvino kufara na banda havo muthu mweni wanu vana vana hone dokoma pokuma chafumi madzivano zvikovava tendo kuitisiwa na dzichirikadzi ikwezvishwa chafumi dzofisika zvikoto kufadzi account number na vateguru vavinende vane avakukona utosiya vadzire chafumi unekona dzilaini kavaivenga vateguruga vavafumakati ngapa nono vokuwadzi account ari dhivuri na ilishango rori vagayo kosi kuno rari ende tindiwa na mtuti na muta onoyo wa mufudza tindi vafudzi bolo vana dzikereke uri kereke ndiyanga
rikoreva vupfi wavo mutecheresi ripe vamwe vane vabva na dzimbudziso nda lokove
raten
rambiana lokove
ndi madekwa
madekwana avudi
uno ndivo pailing khanedzeni ubva fa Gauteng province
ndayendo
ariko pfo vava man mu hasho lina vane hapo 29 ndiyamubvela mungazi ana vana ndevo oyo zvipa ngauriko chiro vava vukuma nṋe ndibijana imwe ya mumwe ingasi muambe mara ndiwanike mashango nanala
risongoamba vathu nga madzina kari chenika izvo zvinara kwamba zvona
risitoncha hafu ya muholo nahone harothe futi riyatotenda vukuma rari hai kha wane ni hafu ya hone ya muholo nahone hambi rumwe luhambi wambolombola tshelede zvina ai muhashi oyo muhane navane hafu
ndimudivi wadzitendo ndi dhokotera vonitavanyeni paswana
vabudzeni uri mudzimu udovata ndo dovapa tshedzo ngori vakhori vhula vo matovo nane
ai vo dhokotera
nandoni
vhova pfa mutecheresi
vatecheresi ava vaviri vothe ndiko vapfa mara kha musi tendo iyi ndimbo dziyamba huna zvimwe zvine vatecheresi ndidzoamba avanga zvitakaleri fedzi ndina tikuambela uri vathu vatakalele hezvo mutecheresi amba ari amba okuama akuama dzichirikadzi uri na tsirikadzi dzikobvisiwa zvino iyi ndipano uri nne sa mudivi wa dzitendo ndiyaambe ndiri asi tsirikadzi imwe naimwe ine yafanori ivavarirwe nga chividzo tsirikadzi ine yafano vavarirwa nga chividzo uya nga bhuku ya Timoteyo ya utoma ndima ya utanu verse 9 iwana kha page 229 ya bibhuri heila ya tshivenda yakadzi i ḓo amba uri muthu ane a kwalifaya uri ave tshirikadzi ine yavha uri i fanela u ṱhogomelwa nga kereke u fanela u vha a na miṅwaha ya mahumi maṱanu na ḽithihi 60 u ya nṱha zvambori aran ana sikuti ya pasi divire hei ito tamu chedoro oyo kamariwe abebe vana huitlori chivizo chikono kogomele chirikazi vukuma chirikazi vukuma baba kiyo na ahu vani wavori avache na support service vana sikuti ya zo ya mpa ino wundi lengu la lingu tuwa fezi ya vasongo chikone vatafuziwa vabisisi wazicharebe kava tenluwe vaile arali vazicharikazi ngango hoyu wa uvili wa hafu ya moro helezo zitu ndizone zine za deita ori ushai Afrika vuzule wotara auna formula yo kwatao ini ya rizitani chale dekane marodo pumaveiwe prosperity teaching ifana na protection fee azungo pambana watu wawe wako badi la protection fee uri arali vata visa bado sikone vaitwa zukene na zukene zino enezo zitu ndizone zine za deito ori vashai atikori vatu wabe na uchiva mwuti vati kuchila na vatu fezi zunenda kwamba ndizo ori arali mtu asikone avisa hafu ya muhoro kashango ine ekonomia one razudari kajangstata tufana na hezu zine rava kazo hoyo mtu uri avelele utoto dhia manda manji
aa ripepo nga mtejele sikeba nda loko bae
warambiana
ndayendo
na mudiwa zitendo ufaswana
nda
wadangana ngiramuri pompo dimbanyi kama na wajora ni merejita nandu kutundubiwa uri kamsika aningi kalini uyangai babalangao aachire mufu arali asimovisa chakumi achitangana na maga afiyo andatiso imwe yauli kamsi ndiyo uri zoba artofel anona rugumekene yoma rugumekene ndiso kreda chifinga
wada kotele
oba chijuo kili mwita zivi naone ane avore hati yosendiri wanaye utofana na watu wononga valisa hii vana churu sira fitu chitu changa rangaro domo difi hojiwa hojiwa ngavungani nga urigone baba tabisi na uimu telo ende baba ta Yerusalemu mtu oba chishuko une aide yuzi ne kazi kere kezi zikunkura ne zazi mainline churches baba chishuko une varenga chilizi agi mura undi zone suza ita uru ubombe kere kezo nga bulutere nga uru wapati wana nukati luto wapati wana uru ayayaya ninga serenge chilizi nari ni chila mimu ita zuivi nana visa chere denji ezuko visa chere denji chere deo ni ya rengula mimu ya yanu na batuba anu woroba ona mini zino mtu wea basa visi chapumi oba chijuo pindi mu ita zuivi mkuma ningazo kabelo ya walu uto na ulamuwe ichi ambesi wanga ayo uri oimu oba chambara ndi visa chapumi ndita na mini ndapata na kereke ndaita na mini ndarengela wafundi sutu taparengela na goloi ufi hola mwa ufi oto kwa tamela fasasa kune noo isatoya wenda ari mkatuchele nne mwita zivi ufi hoyo ngele wea tuwazo mna kele
aha rife mga batechile sikeba nda ae nda loko bae
chendo wa rambiana
nda yendo
nao tanga na kumbele derikichi na wapapa zimwale rambo ndakala wa rajibungu
nda wishi nabu
ma dekwa na wato kotele
abu di wishi nabu
ai nene right chote man ndani kwenyago uzi safanoni reka chifinge chicha zino cha lockdown hapanoni tiko dhipa na zia kona zia na uri mufunzi orali thamse awa ayani rava sa zino basko kono tangana ndawandi chikono uri ndi phone ele kana ndi andazo zito dombezo zanga uri watu vanche chele diamu nikelo uri arongo tangana kuri isatu ikawa dokotele
kuri zia kona zia na
ya hamdi walivenga ndile ya kuina wa doktor ni ya zozori wapaso na wakono zibeka nyanga ndile ya kuinezo
wada kutana uko amba kereke aziko jena sunurichi kwa amba pezi minikero iko jiyo na chafu umi
ndibufura ndibufura nga ndani hamusi watu voto langana uri unamfula aunimfula rekamuraga une wakufono upera zazino na wafunzi wane wakono hora ari ne wafunzi chale denga mbira hiyo arali watu wote ndelana nazo nizinga zazwa top order arali watu wote ndelana nazo ailo naka mara arali hizi chida kachumelo ine wafunzi wafano iita ka kereke kana kami rado ya kereke ravoto thori zazino nga uri ne zazino zizera itazone hafa kerekeni rikoda zi mireza kana nilevo rai rumela kaba sendi nga zi WhatsApp bango bafunzi basho bakosuka one vava kha Facebook vava live kha Facebook and so on mara nao zoraro ri songo ndondomedza nga maanḓa na uri tshelede khaite u fhirisa tshumelo ine ra vha ri khou fha vatendi vhane vha vha vhe hangeini mahayani avho vha kha lockdown tendo na vhathetshelesi
aha ndi na muṅwe muthetshelesi hafha ndi vho Nicholas Mahumela vha ri vha khou ṱoḓa u ḓivha hafha vho dokotela uri tshelede ine vhathu vha vha hu tshi khou pfhi kha vha bvise ndi yone ya mufunzi, afha maṅwaloni i tou pfhi ndi ya mini arali i hone maṅwaloni?
Maṅwaloni a hu na tshelede ine ya tou pfhi heyi ndi tshelede ya vhafunzi. Zwine ra vha nazwo ndi maṅwalo a muapostola Paulo ane a vha uri ene o vha a tent maker. Zwino hezwi a tent maker, ene muṋe o vha a tshi swikone a ṱhogomela nga hetsho tshifhinga vhathu vhe vha 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 tshi funza kana vha vharangaphanḓa vha dzithendo vho vha vha tshi fhiwa zwiḽiwa nga vhathu vhoṱhe nga tshivhidzo. Mara hoyu Paulo ene muṋe a vho sumbedza uri hai, nṋe muṋe ndo tou shuma na zwanḓa zwanga, ndi tshi holela na vhashumi vhanga, a thongo ṱoḓa u ni lemedza and ndo vha ndi tshi nga kha ḓi ni lemedza. Zwino ndi maṅwalo ane a vha uri a amba nga zwezwo. Hezwi zwiṅwe zwinzhi zwine zwa vha hone zwino ndi mafhungo a interpretation, uri zwi amba zwori nahone vha ḓo vhala nnzhi dza dziveste ndi a dzi ḓivha dzine dza vhaliwa phulu i songo itaho mini mini songo dzi dzi vhaliwa out of context uri vhathu kha vha zwigone vha fhiwa tshelede zwi tshi bva i kerekeni. Mara nahone noti tshelede hopfi zwiḽiwa, zwino hu songo vhana ane a ri dzo khakhea ndi tshivhi u swika hone mufunzi ane a vha khou funza full time a fhiwe zwiḽiwa, a zwo ngo khakhea fhethu. Fhedziha hu ombedzeliwa nga maanḓa uri vhathu kha vha tou shuma vhone vhaṋe, sa zwine muapostola a vho ita zwoti vha tou shuma vhone vhaṋe, vha ḽe zwine vhone vhaṋe vha vha vho tou shuma. Vhane vha vha full time, u fana na kha kereke ine ne ra vha khayo, hu na vhafunzi vha full time, ndi vhone vhane vha hola henefho u ya nga mbetshelo ya kereke ineyo, ine doctrine ya hone na constitution ya hone a zwi vhi tshipiḓa tsha heyi bivili ine ra khou i amba zwino, kana canon heyi ine ra vha nayo zwino.
Ri pfhe vhaṅwe vhathetshelesi khe vha nda ḽo kovhele.
Nda yendo. Nṋe ndi vhone vho gaga afa Madombidzha.
Nda.
Na kuri ngo vhuisana na mbuisoni ya, ndi kho ri na avha vhafunzi ngao ndi kale vha khou ṱanganedza tshelede ya munielo tshifhinga tshoṱhe. Zwino nga tshifhinga tsha lockdown ndi ngane vha sa iwisedze tshitshavhani vha thusa uri zwi kone u vhonala zwo ri ndi gereke dzine dza pfala vhathu vhuṱungu. Kha muyeni wavho.
Ndayendoni vho dokotela, wa swika hune kereke ya tea u bvisa masheleni ayo a tshikwamani hanea ane vhathu vha tshi khou nikela one musi hu na tshiimo tsho raliho?
Ee, nahone kereke a i tea u tou thoma ya lindela hu tshi vha na tshiimo tsho nonga hetshinoni. Hu tou vha uri nga nṱhani ha vhuvhi muvhi u a dzhena na kerekeni, a vho sia hu pfhi Yudasi muvhi o mu dzhenela, ende Yudasi ni muwe wa vhakumi na vhavhili. Zwino na hanefha kerekeni muvhi wa swika une a dzhena wa wana vhathu vhane vha tea uri vha bvise tshelede iye i thuse vhashayi, vhatshinyari, dzitshilikazi, vha wana vha tshi ta i bvisa. Mara kha kereke hedzi dza mainline churches, hedzi dzedzi kereke dza kale dzi mainline churches, Lutheran Church, Presbyterian, Methodist, Anglican, huna tshiimiswa tsho no ndi dzo pfhi Diaconet. Heyi ya Diaconet ndi yone ine ndi tshiimiswa tshine tsha ṱhogomela vhashayi, tshelede i ya bvisiwa. Masiku mavhi ri vhona zwithu zwa hone zwi tshi itelwa ndi muhumbulo wanga, ndi na zwine nda khou zwi vhona, ndi vhona vhathu vha tshi khou zwi itela uri vha vhoniwe kha newspaper, vha bvelele vha khou ṋekedza zwiputo zwa zwiḽiwa kha vhana vha sa koniho na gai gai na zwibadela zwifhio fhio. A ri vhoni vha tshi khou swika hune vha dzhia tsumbo, a ri vhoni dzikereke nnzhi hedzo dzi khou swika hune dza dzhia dzitshilikati dza vha fha a stipend kana tshelede vho ṅwedzi muṅwe na muṅwe, kharali tshilikati sa kona u ḓi itela kha musi yo no aluwa. Ri khou vhona hu tshi vha na u litshedza ri tshi ḓa kha ḽisia. Fhedzi Diaconate Committees kha dzikereke dzo fhambananaho i na mushumo wonoyo, ri tshi khou tou itela newspaper fhedzi lini.
Aha, ndi thome ndi rengise, ndi tshi vhuya ndi bvela phanḓa na u dzhia mbuso dza vhone muthetshelesi. Ndi nyaga uri vha vhe na tshifhinga tshinzhi tsha u vhudzisa, ngori hezwine ra khou amba zwone vha khou zwi vhona kerekeni dzine vha dzhena khadzo. Kha vha dzhene vhaṅwe kha vha ḓe vha tikedze na uri ndi ngani zwi tshi tou itiwa. Zwine zwa khou mangadza vho dokotela, vhunzhi ha vhathu vhane vha khou zwi ita kerekeni a vha khou nyaga u zwi imelela hafha muyani, vha khou sokou amba uri ri khou bvisa. Vha khou bvisa vho ṱuṱuwedzwa nga zwifhio? Kha vha ḓe vha ṱalutshedze 015 297 1709. Ndo thoma nda rengisa
ende tendo ri nga takala ara vha tshi zwitikedza vha tshi kho to vhala, ngori lutendo lu ndi lutendo lwa u vhala, roṱhe ri to guda, ri gude uri vhone vha khou zwi ita vha khou zwi wana gai hafha kha bivhili.
Makhado 90.7 rinanwi misi yoṱhe.
Muthetshelesi, zwi nga itea vha ri musi vho thetshelesa heino mbekanyamushumo vha pfha zwiṅwe zwine zwi sa vha fare zwavhuḓi, ri tama vha tshi dzhiela nzhele uri vhupfhiwa hu no ṱahiswa nga vhaḓivhi kana vhaimeleli vha thendo dzo fhambanaho kha mbekanyamushumo iyi a si vhupfhiwa ha tshiṱitshi. Phalaphala FM, ri nanwi misi yoṱhe. Renani misiyo temtechereso wa Parapara FM wato sada penzi minyati ya sumba urimbo diru awara ya maro. Awara ya maro riapamba na kambi kanya mshimo hei ya Rutendo. Inendi kwa amba zino. Huko pisa ngamanda. Vajena kanombori ya 015-297-1709. Baba apa dokote ila vuntawa nyani pasona. Vachiko taru cheza. Mapungono kwa maunea chafumi. Na chimo ichi chinera wakacho zino cha msishango lowelwa nga chiwo cha utana upadara chiri cha COVID-19 roda veresa mushumo wa kereke kautusa vashai wetana utaruche zauri na zichiri kazi naone usi ingwe na ingwe vataruche zauri zipio araribone vana mbozi iso kazu ibo dokote la vamba zone nombori ya rutingo ndiene ya 015-297-1709 mbozi iso kei ibo dokote la mtechere siyari ndipi azifane limu alusi uva chamulungwi chitakani cha marambuni arandi kutodo diva hapo ka dokote la popasona uri arali ndichi kubarelo andisa kukono shikerela unike rakano visa cha fumi mufunzi una mandana au mpandela kereke
kayawe kayawe wala pandela ngaruti ndiawe mara arali mtu akakereke ya Yesu Kristo achikoto shuma mufunzi ane ashimela Yesu Kristo hati yu wapandela ngori buku ya mishu wako sila 20:28 ito mufuza mufunzi hoyo kuru ufanori aparise hani vatu vane vavori ni mirato ya kereke ya Yesu Kristo idori dilondini ya inivane nilini nasambi ilo sile ni ya mketu wani kumezalone uri nive valisa vano uri nilise chibizo cha mzimu chia titodera na maropa au mara arali chicha mtu ene munei ende nandayo tewa ya chibizo chechoi ichi duamba zono yoi uto wapandela ngore vone ya batikina zori constitution ya yo kareke iri mini naone uyo mfunzi apo unea kwa shuma eone zodulisa ani mara arali ii ya Yesu Kristo hai mfunzi hati yori uti yoba tikeza hati yoba pandela mpecherisi wako
aha ripe wango mpecherisi keba nda loko be
nda loko be zaudi
nda yendo
kwa mbira vuzi safa kwa ndu mfunzi uwa shuma wat uyo mtu ati wala uba kuhola chere diwita ni wana otre ya ure ya wala chiko shuma na
arare na
mshu wama mfunzi kereke
bako tato divori mfunzi ane unamungo mshuma une au shuma nganda ufunza uati yowori wananga kereke
ee
wada kote
ziba kanda yote waya kereke yene ini mfunzi hoyo ashuma o aba akayo nda yote waya kereke nyone niya dofini la mbuse ini mpucharisi ya pamba yone ngori nda yote waza zikereke hezi nchi zisa fani o atifani ende zazino na huna commission ini ya waone ayatu shika kabu imone ya kono regulator uri zikereke kazishu mingandela hii ara mtu a public servant kana shishu mamuhuso ni kana shishu maungwe atungusikone ahora nga hangi ungwe ungwe ahuru umuhoro ungo kiva ichitoba kamsi allowance kana stipend ufana na travel claims za mfunzi na mini ziyango famba na ziyana ngandete wae kereke ene ini mtecherisi angaba kujena yoro mara ara mtecherisi abo fori hako toza mfunzi aishu wana ene cherede ine mfunzi yako wana yone kawu zise arare asa dosiko ne asumbua asumbua goti sazwe mtecherisi ufera wa ambita zone
mhm musi richi kwa rabe risa cherede zono viso zikereke nipo dokotera washuka chipinga chine haba na todea ya uri arali rambia na obvisa kashuke une a sumbedza na vhutanzi ya uri zwa vhukuma obvisa thangwe udopfi mini proof of payment uri zwa vhukuma rambia na obvisa rumelani ri vhona uri zwa vhukuma na obvisa wa swika tshifhinga tshine havha na ṱhoḓea ya maitele o ralo
ndi mbetshelwa ine ya vha hone kha kereke yeneyo na uri huna zwine vha 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 khou zwiitela zwone tshiṅwe tshifhinga huna u vhonelelwa dzinani na murena une vhathu vha disana vha sala vha tshi khou koloda vha sala vha tshi khou tshila vhe vhushaini o bvisa tshelede yote ine ya vha a nayo a tshi khou nyanga u takadza vhathu o ima phanda ngei ndi ngazwo vha tshi ḓo wana hanefha kha zwileludzi zwa vhudavhidzano vha ḓo wana mufunzi muṅwe a tshi khou afha mbo ndiko printer proof of payment kana zwine vhutanzi ha uri vhathu vho dzhenisa tshelede kha akhaunthu ya kereke hei ntswa not heiḽa ya kaleni hei ntswa zwino hanefho une ha vha una hezwo vhathu vha 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 na lutendo ndi uri vhathu musi vho fariwa mimuyani yavho vha na lutendo lwa uri heiḽa bambiri ḽi tshi swika ngange houḽa mufunzi u ḓo ḽi rabelela ha itea bembe nga hangeno kha ene ane a vha uri o sala nga hangeno hayani ene u khou ḓo sala a vhushaini and the Bible is very mini ka va Thessalonica ya vhuvhili chapter 2 verse 11 ndi zwone zwine mudzimu a vha rumela ngazwo zwikonesa u vha fhura mufunzi u ḓo ṱoḓa proof of payment and a vha vhudza zwori nda to fara pay slip yanu fhedzi nda to fara mini mini hu tombo ḓi itea zwifhio fhio na tshelede ya lambani ya ATM i ḓombo ḓi bva inzhi ni tombo dzhenisa tshelede kha akhaunthu ni tshi dzhenisa khadi ḓo bvisa tshelede ndi u fhuriwa ha vhathu dzidzane ḽa murena
ri dzhie muthetshelesi wo fhedzisela ri mbo ḓi vala mbekanyamushumo inda lokove
ndi madekwana
nda
ndi kombo kuso hapa uri vha vhononga zwikotutudziwa ngani u tshi wana hu tshi tendeliwa masheleni u fhirisa ndaka kana zwiambaro zwine nda khou tou ṋetshedzwa ndi khou ri ngoho kha muyeni wavho ndi khou ri vha tshi ya kerekeni vha songo amba vhafunzi vha nga ḓo shia vha nga nḓila ine vha amba ngayo nda ndi ra vhamba nofa vha sa vhona
vhadokotela a ri tshele na tshifhinga ri to sala na minete muthihi maḓuvha ano hu nyagiwa masheleni fhedzi kerekeni vha kho ṱoḓa ḓivha muthetsheleso uri ndi ngani zwiṅwevho zwine vhathu vha nga bvisa zwi si tsha ṱanganedziwa hu tshi to ṱanganedziwa fhedzi masheleni
ndi protection fee ine vhathu vha khou i bvisa vhathu ndi zwivhotsha personal prisoner dzidzane ḽa murena hu khou shumisa dzina ḽa murena u tambudza vhathu na u shaisa vhathu ndi zwone zwine zwa ita uri namupfi vha wane u tshi ṱoḓiwa tshelede hu sa ṱoḓiwa magabulelo haaḽani a kale
vhodokotelazino
thendo ri tshi khou ya kha u fhedzisa vha funa murenani zwa zwino vhathu vhane vha kho ita tshumelo hangei zwivhidzoni vho imisiwa uri vha ite tshumelo hangei zwivhidzoni vha khou wana mafhungo nga nḓila ine vha khou wanisa ngayo mbetshelo dzine vha vha nadzo kha dzikereke dzavho kha vha dzi tikedze u ya nga nḓila ye vha pfhanisa yone henengei kerekeni yavho zwine ra khou amba ndi zwo uri mbetshelo dzi fhambana nga fhethu vhupo na dzikereke na ndayotewa dzine dza vha hone kha dzikereke u ya nga u fhambana a vha ite zwenezwo uri hu kone u lange hu kone u vhusea hone ri songo shumisa tsha fumi sa dzina kana songo shumisa tsha fumi u tambudza vhathu tena vhathetshelesi vha Phalaphala FM ri khou tenda uri vhatendi vha hashu ndi vhathu vha pfhaho vha ḓo dzula mahayani avho u fana na nṋe mufunzi wavho ndo dzula fhano hayani ra ṱamba zwanḓa nahone nga tshisibe khamusi ri fise sekende dza mahumi mavhili ra fhirisa na u fhirisa nahone ra ita milayo yoṱhe ine prezidende washu vha khou ṱoḓa ri tshi tevhedza teno na vhathetshelesi vha Phalaphala FM
madekwana a vhuḓi vhodokote
ndau ya ndu
tshumela ngo ralo na musi mbekanyamushumo ya lutendo muthetshelesi wa Phalaphala FM u swikela ri tshi dovha hafhu ra ṱangana vhege ḓaho Thendo Rambia na muhashi mubveledzi ndi vho Mphone Fali vha ḓo vha na madekwana avhuḓi
Phalaphala FM ri na nwi misi yoṱhe.